nabusengise mathandweni mina angisenzi baby nguwe enhlizweni yami nabusengise mathandweni mina angisenzi baby nguwe enhlizweni yami angisakwazi ngisho nokulala nokudla kusangeni bo Angisakwazi ngisho nokulala nokudla kusangeni bo ilolulu thando lwakho mina ngithandi impatho yakho ububele bakho nobuhle bakho mina ngithandi impatho yakho Ngiyothumela malume bakhipha malobolo ngifisa ube ngowami ngiyavunga Ngiyothumela malume bakhipha malobolo ngifisa ube ngowami You my lover, you my everything Without no doubt, no shatter my standard Noma bengathini ngawe Soze ngihlukane nawe Uyohlaluse engqondweni zami Uyohlalula ithemba lami Uyohlalula ubambo lwami Uyiko konke kwami Mina ngithandi impatho yakho Ububele bakho nobuhle bakho Ububele bakho nobuhle bakho.